Juan Bullet. Propian Bless me. I'm here now. I'm gonna kill it.
Shidibiza magerila marakane ni basazi. Filika kana kowa kana ya musazi. Ndipisa mwamba omani na duwa na ndazi. Ela kila ji usoko pisa nganga kazi. Unga CMT usoko lila sajikazi. And that motherfucker chinecha diviza bomo. Musi chichi repa usoko nuka muromo. Killer G and the G stand for Lunch bar, killer gas. Niro mrepa atukaranga mafili. Lyric is a chikate dini tanzo mbili. One bullet iko niro ni babili. CMG uche mwana ni shuguru. One bullet utapisa na maruku. Oko nela mruku. Shidibizanga mazina azuliwa chidamba. Shiri nyarisa ulazuliwa chidamba. Adependa obibiwa chidamba.
That's why na dolfa chirepa ochipuanga chidamba.
One bullet.
So far ago iziko tuljanga mapuro. A king grape singa azina mikuro. Shisoko barabara zina na mapungo. Bifi yazo aitipi aina muno. Shisoko mwana singa zina uyo. Shinga hola ona wina nga uroi. Nema hate bitch soko repa chikulira. Nema
kulira one bullet. Koba kila one bullet. One bullet. One bullet. One bullet. One bullet. One bullet. Ukulira one bullet. Koba kila one bullet. Hey, one bullet.